Jobe 26 verse 1. Wayesephendula uJobe wathi verse 2. Usizile kanjani ongenamandla? Usindisile kanjani ingalo engenamandla? Verse 3. Umlulekile kanjani ongenakuhlakanipha? Umemezile kangakanani ukuqonda? Verse 4. Utshelwe ngubani lawo mazwi? Nomoya kabani waphuma kuwe na? Verse 5. Izithunzi ziyathuthumela phansi kwamanzi kanye nabakhelwane bawo. Verse 6. Indawo yabafileyo iyize phambi kwakhe, nendawo yokubhubha ayinasisibekelo. Verse 7. Welula inyakatho phezu kwendawo engenalutho, uphanyeka umhlaba phezu kweze. Verse 8. Ubopha amanzi emafini akhe, ifa lidabuki phansi kwawo. Verse 9. Uyasibekela ubuso besihlalo sakhe sobukhosi, uyeneka ifu lakhe phezu kwaso. Verse 10. Uyingiliza ngomudwa phezu kobuso bamanzi, uzokuphele kukhanye ebumnyameni. Verse 11. Izinsika zezulu ziyathuthumela, ziyethuswa ngokukhuza kwakhe. Verse 12. Ngamandla akhe uyanyakazisa amanzi, ngokuqonda kwakhe uyachitha uRahabi. Verse 13. Ngokuphefumula kwakhe izulu yakhazimula, isandla sakhe sigwazile inyoka esheshayo. Verse 14. Bheka, lokhu ngamaphethelo nje izindlela zakhe, izwi lokunyenyeza nje elizwakalayo ngaye, indumo yamandla akhe ngubani obeya kuyiqonda na.